iyi mwumva na Radio rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, kuhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Nelson na Nadia Taha. Turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, tubashimira kwa mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, twongeye kubaha ikaze mwe mu gifungura amaradio yanyu. Tariki 12 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2022, umuryango mpuzamahanga wita ku murimo watangije umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ikoreshwa ry'abana mu mirimo iruhanya, kugira ngo hashyirwe ingufu mu kurandura iki kibazo cy'ikoreshwa ry'abana ku isi no kureba igikeneye gukorwa. Buri mwaka kuri iyo tariki, uwo munsi uhuza za guverinoma, imiryango n'abakoresha ndetse n'abayobozi, sosiyete sivile na miliyoni z'abatuye mu mpande zose z'isi, kugira ngo barusheho gushyira ahabona ikibazo cy'ikoreshwa ry'abana, barebe n'igishobora gukorwa kugira ngo abana bafashwe. Ubu mu mpande zose z'isi abana barirwa muri miliyoni 218 bari mu rwando rw'akazi, benshi muri bo barakora igihe cyose, ntibajya mu ishuri, nta kanya babona ko gukina, benshi nta gaburo ryiza babona, nta no kwitabwaho, bambu uburenganzira bwo kuba abana. Abarenga icyakabiri muri abo bakoreshwa imirimo mibi ishobora kugira ingaruka ku buzima bwabo, harimo ubucakara cyangwa se indi mirimo y'ingufu n'indi itemewe nk'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'uburaya. Hari n'abashyirwa mu bushyamirane bukoreshwamo intwaro. Mu ntego z'iterambere y'ikinyagihumbi zemejwe n'abakuru b'ibihugu byose byo ku isi muri 2015, isi yiyemeje muri rusange gusezerera ikoreshwa ry'abana. Hemejwe kurandura ikoreshwa ry'abana ku ngufu no gusezerera ubucakara bwo mu bihe tugezemo n'icuruzwa ry'abantu, hamwe no gukora ku buryo ikoreshwa ry'abana iryo ari ryo ryose rirangira burundu. Aha harimo gusezerera ikoreshwa ry'abana mu gisirikare bitarenze umwaka wa 2025. Uyu munsi rero mu kiganiro muri Isanga twabatumiriye impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, si ubwa mbere muganiriye kuri radio yanyu. Ubu ari mu nama mu mujyi wa New York, aho bavuga ku kibazo cy'abantu bagendana ubumuga. Mu kanya rero muraba muri kumwe, twizere ko imirimo iri bumwemerere ko abaza mu kiganiro tukaganira isaha yose. Ni Bwana Jacques Nshimirimana, turaza kumubagezaho mu kanya hanyuma muganire. Ariko nk'uko nari mbivuze, itariki ya 12 ni umunsi washyiriweho kurwanya ikoreshwa ry'abana, nagira ngo tubanze tunyarukire mu Rwanda aho uwo munsi uwizihijwe.
Uyu munsi ubaye mu gihe mu Rwanda abana bakigaragara mu mirimo irenze ubushobozi bwabo, cyane cyane abavuka mu miryango itishoboye. Ni ikibazo kandi kigaragara mu turere twose tw'igihugu, dushingiye ku makuru y'Ijwi rya Amerika igenda ibona. Mu Rwanda cya Kivariste ushinzwe guhuza ibikorwa mu muryango urengera uburenganzira bwa muntu Crado, ni nawe umugenzuzi w'uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'igihugu, aganira n'Ijwi rya Amerika.
baracyagaragara ko ari abana bakoreshwa imirimo mibi, turacyabona abana mu birombe, turacyabona abana mu mirimo y'ubuhinzi nk'uko nari mbivuze, turacyabona abana bakoreshwa imirimo yo mu ngo. Mu by'ukuri ntabwo imirimo ikoreshwa abana iracika burundu mu rwego rw'igihugu. Abantu benshi ntibazi ko umwana hari imirimo abujijwe bitewe n'ikigero cy'imyaka. Ikindi cya kabiri, abantu bakoresha abana, yaba abacuruzi, yaba bakoresha mu birombe, yaba bakoresha mu ngo, bafatirana abana ko aribo bantu bahembwa amafaranga make. Ugasa umwana uvuye mu ishuri agiye gukora kwirwa rindi miceri, yagiye kwirwa yikorera ibisheke kugira ngo agire ikintu yinjiza. Izo mpamvu navuga yuko ari nka z'ingenzi zituma tukibona abana bakoreshwa imirimo yo mu rugo.
Abana banyuranye bavuga n'ijwi rya Amerika basobanura imirimo bakoreshwa iminsi yiganjemo yo gukora mu rugo ndetse no kurinda imyaka mu murima. Aba bana bahuriza ku kibazo cy'ubukene bw'imiryango bavukamo nk'imwe mu mpamvu zibatera gukora imirimo rimwe na rimwe bakuramo amafaranga.
Tuza saa kumi rata
nenge narigaga ndangije mu wa gatandatu primaire, mu rugo babura amafaranga njyana ku ishuri njya mu kazi ko mu rugo.
Narigaga mu wa gatatu, nakoraga ahantu ariho mba niga, barangije bahita banyirukana.
Ni ubukene nyine nabonaga mu rugo, tubwirwa cyangwa tukaburara
kubera ko nyine tuba twarabuze ibyo kurya, tukaza gusaba amafaranga tubonye tukayajyana tukayaguramo umufungo w'ibijumba tukabutahana.
Nubwo Kado ivuga ko ababyeyi bakoresha abana imirimo inyuranye bakwiye kubihanirwa, ababyeyi bamwe bagaragaza ko bishimira ko abana babo babafasha.
Umwana azari yamenya guhinga, ari yamenya gukora iki, ariko umwana gukurinda inyoni ndubona kose umumenyera igikoma akabumenyera ipura akavuduka iyo dore ndiyajyamo ngashaye.
Abo bana baragashoboye ariko nta kibazo, mu gihe cy'amasomo nibwo tutabarindisha.
Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Kado uvuga ko gushora abana mu mirimo ivunanye ari ukubavutsa uburenganzira bwabo.
Ubukene bw'imiryango ntabwo bukwiye kubangamira uburenganzira bw'umwana. Ntabwo imiryango yose ikennye ikwiye kohereza abana mu mirimo ivunanye kugira ngo bakunde binjize amafaranga. Twite yuko abana atari bo bahahira ingo, abana ntabwo ari bo bahahira imiryango, imiryango ihahirwa n'ababyeyi. Noneho abana bafasha ababyeyi ya mirimo yoroheje y'abana bo mu rugo. Rero ntabwo umwana akwiye kuba atari ku ishuri ngo ajye gukora imirimo yo kugira ngo yinjirize urugo, kuko abana ntabwo ari bo batunga ingo.
Muri raporo yawe iherutse, umuryango w'abibumbye utangaza ko abana bagera kuri miliyoni 84 ku isi aribo bahatirwa gukora imirimo inyuranye. Unisobanura ko abagera kuri 56% ku ijana turuka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Umurimo umwaka ushize ku bana 5,000 bwagaragaje ko 3% muri bo bashoye mu murimo ivunanye. Itegeko ry'umurimo ryo muri 2018 mu ngingo yaryo ya 5 ivuga ko imyaka fatizo yo gutangira gukora ari 16. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Reka tunyarukire no mu Burundi mu gihe tugitegereje umutumirwa wacu. No mu Burundi naho twumve huko ikibazo cy'ikoreshwa ry'abana gihagaze. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye yabateguriye hafatanije n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Mu ngo z'abantu bifise canke abakozi ba leta uhasanga abana babigeme n'abahungu batarakwiza imyaka ya 18. Abahungu bakora ibikorwa byo mu rugo kenshi canke bakarima, abakobwa nabo bakarera abana. Uteramiye mu bunyweru canke ukaja mu masoko atandukanye, urabona abana batembereza amagi canke ibiyoba, ivyamwa, isambusa n'utundi umuntu ashobora kwivunisha inzara. Hari n'abana bakoreshwa mu bworozi cane cane mu ntara ya Bururi. Abo nabo nibo bahirira impene, inka canke intama. Ku kiyaga Tanganyika naho abana barakoreshwa mu burovyi, babita abaterekwa. Nibajya abana bajana n'abarovyi mu kiyaga bakarara nayo. Icyo bakora ni ukwegeranya ibikoresho by'abarobyi. Abo baterekwa nibo bavamo abarobyi iyo bakuze. Igira neza Thierry twahuriye mu mabarabara yo ku mugwa mukuru w'Imakamba. Afite imyaka 14 akaba atembereza ibiyoba mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi cyane cyane mu bunywero. Aherekwa guheba ishure haraheze amezi 5 kubera kubura amakaye. Yahora yiga mu mwaka wa 4. Wamuhaye akazi yamusezeranije kumuhemba 200,000 ku kwezi. Amahera akorera yifuza kuzoyagura agatungwa kugira atere imbere. Igira neza Thierry azinduka arakaranga ibiyoba akabitekera hagaca yihibarabara arondera abamugurira gushika bugorobye isaha 2 z'ijoro akabona gutaha. Mugenzi we Jerome nawe nyene afite imyaka 14 bakora akazi kamwe. Yabye ishure kubuga babwiwe kuko naco yabura muhira.
Oya barampikwiye nashimye guca mahera.
Nawe nyene ahembwa 2025 ku kwezi. Ndayisaba amani y'imyaka 15 nawe abona ko agashahara ari gato cyane.
Cyo kare ntare ku mafaranga nkabura ngo 2020 gusa nta cyumbana yafashije kuwe.
Uwo mwana nafashwe neza n'abamukoresha.
Cyane rashwanira kandi bishitse nuko kesho no kunyimirasha kayinyi.
Na mugenzi wese yo kwibagira harabishingira intahe.
Birashika umwe umwe bakabirukana ngo bahombeje ugasanga ariko bararamukane vuba kira gutse bavuri yo bajya niyo bapfa. Sanga bari ko nyine bararandira mu gihe gutse.
Hari n'abana bakatwa amafaranga ku mushahara bitumwe nuko baba bamenye isahani, igikombe n'ibindi mu gihe baba bariko barabigirira isuku. Abatembereza amagini ko kuko iyo bahuye n'isanganya igira ikameneka, umukoresha amubwira ko azoyakura muri bya 2020 canke 2025 muhemba. Abaharanira agateka k'abana barashinga intahe kandi ko bihora bishika umwana akamara amezi menshi akora batamuhemba. Bagira bati turiko turabikurikira. Iyo rero umukoresha yabonye ko amahera yo kumuhemba yabaye menshi acamudendereza ko yibye canke yakoze irindi kosa, gutyo agacamwirukana atamuhembye na dukeyi. Niyo gushimadija nawe yavuye Muyinga akabakora imakamba arera abana akabahembwa 2025. Niwe bamesurira impuzu agaheka abakiri bato kandi akabagaburira. Ku munsi arakora nk'amasaha 18 avuga ko agashahara ari gato cyane.
Ni maresha no fumemga 30 kuko 30 urakura mu ngurube ku rukuru ku gatumba ugasanga urabaye ariko 25 ntibikunda.
Kandi yahembwa ni make ugereranije n'urugendo afatiye atashe.
Ndabona gusa nyine kuye neza nyine kubera itike nyine ari rinini n'ubu bica bisaba ubwanzo atacaba meza abiri.
Bamwe rero muri abo bana bakoresha hari abatunze imiryango yabo ifise amikoro make bagasomesha abatoyi babo, abandi amahera bahembwa akaba yo kwiryohera gusa. Adijane Shimwe asaba abo bana kudasesagura utwo duke bahembwa.
Nabahanura ko abo kwitwara neza mu buzima bakareka kujyana n'imishoyi n'imakamba nyene bakitwara neza amahera nyene bayarose bakaza barayakoresha imikambi bareke kuza barayarya nabi. Kandi ndafise ingurube n'imene ku gatumba ndakutse nkiri kurya bururi bampembye icyo kibisho ndatashe ndabikora kindagaruka gusa kuva ashitse ngaha nta kintu ndakura no kurungikanye n'amahera nyene yo gufasha ibyo bintu.
Mu ntara ya Rutana abajejwe agateka k'abana mu ishyirahamwe FENADEB baraharura ko 95% by'abakozi bo mu nzu ari abana bahebye amashure. Mu bice by'Imbo, Nyanzarake na Rumonge abana bajanwa mu mwuga w'uburobyi. Mu runani rw'amashyirahamwe aranira ineza y'abana naho baragerageza guhimiriza kugira bahebe gukoresha abana kuko bibujijwe kandi bihanwa n'amategeko. Mu mwaka wa 2021 bamwe mu barongoye amakomine yo mu bumanuko bw'u Burundi barasohoye amatangazo basaba ingo zikoresha abana ko bobarekura bagasubira iwabo bagaheza bakaja ku ishure. Ayo matangazo yagira ati ikibanza cy'umwana si ugukora akazi ni mu ishure ariko ntacahindutse.
Nadijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga. Mukomeze kutwihanganira, umutumirwa wacu araboneka mu kanya uko biza kudukundira turamuha umwanya, ariko mu kanya namwe mushobora kuba mutubwira uko iwanyu ikibazo cy'ikoreshwa ry'abana gihagaze kugira ngo tugende turushaho gusobanukirwa ndetse no gushaka umuti kugira ngo iki kibazo kizakemuke nk'uko amahanga yagihagurukiye. Reka tujye ku murongo wa telefone twakire Sidiro Muvunyi. Uranyumva?
Ndabumva neza. Jeanne, muraho neza?
Uraho, urakomeye.
Ego, ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Yego. Ikibazo cy'ikoreshwa ry'abana rero mu mirimo yivunanye kihagaze gute aho uherereye cyangwa se aho ugenda?
Uko ngenda mbona rero ni ikibazo kibaho kandi ukabona abayobozi b'ibanze ntabwo babyitaho cyane. Hari n'abana baba barataye n'amashuri bakajya gukora imirimo yo mu rugo, kandi iyo abo bakoresha akenshi bakunze kuba ari n'abakozi ba leta. Usanga umwana akora akazi ko mu rugo, wagiye kuharira abana bo muri urwo rugo kandi yakabaye ari ku ishuri, ariko byose nk'uko bose abanyamakuru araba mu Rwanda ari nawo mu Burundi ko nari magumba muri kira kigeranye cyase kuri ari amakuru bagiye baba kwishuri rya Amerika yose biterwa n'ubukene bubitera kuko umwana akenshi abaye afite uburyo bwo kubaho afite arya agahaga avuka ahantu hafite amikoro ntabwo ibyo bishobora kuba byabaho leta rero icyo gisaba ko igomba kuba yakurikirana ibyo bintu guhera mu isibo bikaba ari ibintu byakurikiranwa kugeza ku rwego rwisumbuye nyine isibo nyine kuko ni isibo umudugudu akagari kuzamura nyine bakabikurikirana kuko umutwara siba atatanze raporo y'uko ibyo bihari ntabwo umudugudu na mutwara siba bagomba kuyimenya batabivuze rero ntabwo igitiko akagari yapfa kuyimenya kuko nibo bamuha raporo nabo bamwe n'abandi baba bakorana rero bisaba kuko byakurikiranwa kuko akenshi biterwa n'ubukene ntabwo ari ubushake bw'abana ubukene na leta ikaba yabigiramo uruhare ikareba ukuntu yakurikirana nk'iyo miryango ikagira ukuntu ishobora kuba yayifasha abo bana akaba basubira ku ishuri nuko njye mbyumva reka dutegereze umutumirwa n'icyo ari buze kubivugaho murakoze cyane
urakoze cyane ariko uko bivuga uravuga uti ni ubukene ese icyo kibazo noneho cy'ubukene ntikizaba urudaca kigahora kizenguruka kigava ku babyeyi bakennye barimo gukoresha umwe kohereza umwana mu kazi kugira ngo abashe kubafasha gutunga urugo noneho na wa mwana nawe akazaba mu bukene ko ntajya no ku ishuri mudugudu nabivuga cyangwa mudugudu nabimenyesha abamukuriye cyangwa mutwara sibo icyo kibazo bakakiga bwa bukene bwo mu muryango bwo bazabuca gute kugira ngo uwo mubyeyi abashe ku kureka umwana ajye mu ishuri cyangwa se anamutegurire ejo hazaza
ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ashobora kuba yabikurikirana leta ikagira ukuntu ishobora kuba yasayidira umwana ku bijyanye n'ibikoresho byo mu ishuri hanyuma umwana akiga kuko ku ishuri abana bararya hanyuma ababyeyi nabo ubwabo bakagira uburyo ki bashaka ukuntu bakwita kuri abo bana bakagerageza bakabaganiriza kuko akenshi babipfira no mu mutwe ugasanga umubyeyi arabwira umwana ngo ngiye ko ntize byambujije kukubyara n'imyumvire rero nabyo biba bisaba kwigishwa ubukene n'imyumvire kuko hari n'abatubwira ngo twangu ntitwize ariko twarababyaye turiho twanize dusanze imyumvire rero nabyo biba bisaba kwigishwa
yego bahindura imyumvire hanyuma ikibazo cy'ubukene abana sibo bagomba gukorera urugo kugira ngo ruve mu bukene hanyuma noneho barebe ko uwo mwana bamureka akajya ku ishuri nk'uko bivuga niba ashobora kugaburirwa ku ishuri byibura iryo gabura akabara aribonye leta imufashije kubona utwo dukoresho ko muri izo nkuru nk'uko abivugaga twumvagamo abana bagiye bava mu ishuri kubera ko babuze ibikoresho by'ishuri babuze amafaranga ndumva birasaba ingufu cyangwa se uruhare rwa buri wese kugira ngo icyo kibazo kibashe gukemuka ndagushimiye cyane Seriro
agenda namwe murakoze cyane mukomeze kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza
yego nawe ubwo ube hafi ku buryo umutumirwa namara kuza ushobora no kugira n'icyo wamubaza cyangwa se niba hari n'indi nama watanga ukaba wayigeza ku bakurikira Ijwi rya Amerika mu kanya ndagushimiye cyane
Murakoze cyane ndabashimiye.
Twakire noneho Abdul wiriwe.
Wiriwe neza radio Ijwi rya Amerika.
Yego umeze uturahagana hehe?
Turashima Imana ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba.
Yego. Hanyuma aho ngaho mwifashe gute ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye yagombye gukorwa n'abantu bakuru? Kifashe gute umwana n'umwana aho ngaho afashwe nk'umwana cyangwa afashwe nk'umuntu mukuru
ya nibyo koko icyo kibazo gikunze kubaho ye iyo nembera muri karitsiye nkunda kubibona hari abana benshi usanga bakaba bari ku bigo by'amashuri ariko bitewe wenda n'amikoro make yaba ari mu miryango ugasanga abana amashuri barataye bari mu mirimo imwe n'imwe kandi itabakwiriye hariho ababa ari nko gucuruza ibisheke bagenda babizereza nyine mu ndobo, hariho n'abadere ko inaha bahinga n'imiceri, haba hariho abari mu bishanga by'imiceri barimo gukoramo, ugasanga ibyo ngibyo bitanze isura mbi. So hari n'ahandi ndagaruka nko kuri aba bakoresha baba bafite abakozi mu rugo, cyane cyane ubu kuri iki gihe nta muntu ugifata umuntu mukuru, bose bigire mu bana kubera sinzi ukuntu nabivuga, nta muntu ugikoresha umuntu mukuru, bose bakoresha abana bitewe no kubashuka gutyo babashikisha ayo mafaranga y'inica n'ikize, ugasanga ntabwo ari byiza. Inama natanga leta nihaguruka ishyiremo akabaraga igere mu byaro, cyane cyane mu cyaro aho ngo mu mujyi bwo nta muntu ushobora gukoresha umwana mutoya, ariko abo mu byaro abana niho bibereye pe, leta nishyiremo akabaraga.
None se abana ntibava mu cyaro bajya mu mujyi, kuvuga ngo nta mwana ukoreshwa muri iyo mirimo mu mujyi?
Mu mujyi nyine, mu mujyi kubera abo bayobozi bose ariho baba bibereye, kandi n'umutekano wo mu mujyi ukajijwe cyane, ntabwo yatinyuka gufata umwana ngo aramukoresha. Ariko kubera cya cyaro abayobozi baba batahagenda, abayobozi bo hejuru ntago bagira urwikekwe, kuko ibyo mvuga nibyo, ibyo mvuga ni ukuri. Mu cyaro niho abana byibereye, baba bari mu bipangu bakora iyo mirimo isanzwe.
Abayobozi rero bafatanye n'ababyeyi be kureka abana ngo bajye muri iyo mirimo ivunanye cyangwa se itafite n'aho ibageza izabajyana
cyane rwose cyane cyane.
Ese ubundi nk'abana mubona baba bafite nk'imyaka ingahe, abana bakora iyo mirimo mukunze kubona baba bafite bari mu kigero kiye?
Bari mu kigero nk'imyaka 15 kugaruza hasi.
Ndumva hari n'ihene ariko aho ngaho.
Ndi mu matungo ndimo kuyitaho.
Uri umworozi se?
Turaborozi.
Nuko ubwo se abana se
dusure tubahe no ku mata zirakamwa.
Ufite inka n'ihene?
N'inka n'intama.
Ubwo se nta bana se b'abaturanyi ubwo wowe ukoreshamo? Ntabwo nshaka ko wirega.
Muzehe yakumerera nabi, yakumerera nana baza nyine bakakazi tukabwa ati nta kazi gahari. Ntabwo muzehe yabitinyuka.
Ubwo se ari nka nyuma y'amasomo akaba ashaka kugira ngo yibonere yenda ni na bombo cyangwa se agashokora yigurira, ntabwo mwamureka ngo akore?
Oya, ntabwo byashoboka.
Oya rwose, nimufashe abana mubareke bakure nk'abana, babone uburyo bwo kwitegurira nabo ubuzima bwabo bw'ejo hazaza.
Yego cyane rwose, abana ni rwo Rwanda rw'ejo. Niba biteho.
Ndagushimiye cyane, turakomeje gushaka umutumirwa, ubwo ube hafi hanyuma uze kumva igihe turaba tumaze kumubona mu kiganiro. Telefoni yanze, urumva kuba umuntu avuye ari telefoni yo muri Afurika tumushakira kuyina aha ngaha muri Amerika ni ibintu birimo biragorana gatoya, ariko ku bw'amahirwe buriya bishobora kuza gutungana mukaganira mu kanya. Urakoze cyane Abdu.
Namwe murakoze kandi turabakunda cyane.
Natwe nuko. Yeah, you are my African queen. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scenery with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And oh, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen,
the girl of my dreams, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh Lord, ooh Lord. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more tight, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Hey, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile, make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go tingling, darling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. And that is the African beauty. Oh, 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 yeah, yeah. Ooh, you are my African queen, and I know, oh yes, I know. You are my African queen, and I know. See, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's his love, and I know that this love was surely sent from up above. 'Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real.
You are my African queen, the girl of my dreams.
The girl of my dreams.
You where I've never been.
Oh, na na, yeah.
Ndijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro cyacu muri Isanga kirakomeje. Turimo kugerageza kukomeza kubashakira umutumirwa. Telefone zatugoye ariko birakunda mukanya. Tusubire ku murongo wa telefone twakira Nyaminani Kanyamanza. Uranyumva?
Yego, ndakumva.
Nge wiriwe urahagana hehe?
Emerele mu Rwanda.
Yego, hagana hehe mu Rwanda, ku Rwanda runini?
Mu Ruhango.
Mu Ruhango. Yego. Aho ngaho kibazo cy'abana gihagaze gute? Mu kanya turaza kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu, nkuko nabivugaga byagoranye, ariko mu kanya turabasha kumubona. Aho ngaho ubashije kumbwira muri makeya uko ikibazo gihagaze aho ngaho cyo kikoreshwa ry'abana mu mirimo ivunanye n'uburyo wumva cyakemuka, ndetse n'ikindi waba wifuza kugeza ku batwumva muri uyu mwanya?
Ibintu bijyanye wenda n'abana, imirimo bakora ivunanye, hari abana usanga barataye amashuri ugasanga bagiye mu biro by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro usanga mbese bibera mu birombe.
Aho mufite birombe bimeze gute?
Inzego z'ibanze zirabakurikirana bakasubiza ku ishuri.
Aho ngaho nibya bikorwa bizana n'impanuka. Hari abana twaherutse kumva baguye mu baguriwe n'ikirombe.
Byabayeho. Gusa nyine ni ukuvuga ngo ni abana usanga baratorotse amashuri batujuje imyaka y'ubukure. Bitewe n'imiryango, uburyo mu muryango bimeze, haba harangwamo ubukene cyangwa se mu makimbirane. Basanga abana bahisemo nyine kwigendera gutyo bagakenda bashakisha ubuzima na.
None wowe ngo wumvaga hakorwa iki?
Gusa wenda ikintu cyakorwa ni ukuvuga ngo inzego z'ibanze zishobora kuba zafatikanya n'abandi bayobozi wenda bo hejuru, abo bana bagakurikiranwa ndetse n'abagishoboka bagahabwa ubundi burere ku buryo bakumva yuko biriya wenda nta kamaro bifite kuruta uko wenda bakomeza bakiga ndetse ejo bakazavamo abantu bakomeye urebye. Gusa nyine iyo yakomeje kwiga akarangiza amashuri ye aba afite ibitekerezo byagutse mu mutwe, afite ubwenge bwo kubasha kwihangira umurimo, ariko biriya nyine ni amafaranga akorera mu kanya gato akayasesagura, ugasanga nawe ntago azi ukuntu agiye kuko ntago ibitekerezo bye biba byari byakora ku buryo yabyaza umusaruro.
None hari ikibazo wifuza kubaza umutumirwa? Hashobora kuba arimo kutwumva kuri telefone wabaza.
Wenda hari ikibazo nshobora kuba namubaza. Urebye buriya hari urugero abana bageramo, ugasanga abana ntago bagishobotse, ntago bumvikana n'ababyeyi, ndetse ku ishuri ugasanga byananiranye. Ukibaza tese biriya byaba biterwa n'iki? Ni uburere cyangwa se wenda hari ahandi hantu byaba bituruka?
Reka tumuhe umwanya agire hagusubize, nizere ko yabashije kumva ikibazo cyawe. Maitre Jacques Nshimirimana, turakwakiriye hano ku Ijwi ry'Amerika, uranyumva?
Ndabumva cyane.
Urakoze cyane kwitabira iki kiganiro, si ubwa mbere kandi n'ikindi gihe tuzagukenera, ndibwira ko tuzakubona. Ikibazo twagize ni umurongo wa telefone tukubonaho, ariko noneho turakubonye. Ushinzwe rero ikibazo ibyerekeranye n'abana mu muryango muryango wigenga CNDH mu Burundi, ushinzwe uburenganzira bwa muntu. Nagira ngo usubize uyu muvandimwe kuri iki kibazo cye amaze kubaza.
Mwakundira mukansubira mu kibazo yabajije kubera ko telefone yatugoye cyane ino yo turi.
Harimo kuzamo ibi za eko, ariko rero reka twongere tumuhe umwanya yongera kwibarize neza, niba ushobora kukivuga ku buryo warushaho gusobanukirwa. Kanyamanza, ongera umusubiriremo cya kibazo.
Ikibazo nari ndi kuba namubaza na abana wenda hari kigeramo, ugasanga ntago abana bagishaka guhugurwa, ugasanga kumvikana n'ababyeyi byanze ku ishuri bikananirana, wibaza ese wenda ni imisemburo abana bafite cyangwa ni ibitekerezo baba bagezemo, hari n'izindi mpuguro bashobora kuba bahabwa ku buryo wenda abo bana bagaruka ku murongo? Nicyo nari ndi kwibaza. Ikindi wenda nakongeraho nkamubaza,
buretse abanza asubiza icyo ngicyo.
Yego.
Maitre Nshimirimana, uranyumva? Arimo arabaza ababyeyi, abana batumvikana n'ababyeyi babo, ntibashake no kumva yenda n'impanuro, hakorwa iki kugira ngo icyo kibazo kibe cyakemuka, ko hari n'abajya mu mirimo ikomeye kandi ari ukubera ko batabashije kumvikana n'ababyeyi babo?
Murakoze cyane. Ibyo ni ibintu bishika kenshi mu miryango, birashika abana ntibumvikane n'ababyeyi, ko icyo twita kumvikana n'ababyeyi ni gihe umwana abagendera mu murongo umubyeyi amwifuzamo. Rimwe na rimwe rero hari igihe haba hari influence nyinshi cyane ku mwana, bivanye n'aho agendera, bivanye n'abo bamana, aho yiga, ukwemera kwiwe, ugasanga ntibihuye na gatoyi n'ibyo ababyeyi be baba bamwifuzaga. Icyo gihe rero ababyeyi baca bamwita ko ari ikigabo, kubera ko adahuje n'umuco w'uwo muryango n'umuco w'ababyeyi. Umwana rero iyo amaze kwitwa ikigaba akabyitwa n'ababyeyi biwe, murumva yuko hari byinshi aheza agatakaza nk'uburenganzira ku babyeyi. Urukundo ruragabanuka, umwana arabigicinga, mbere hari n'abagera kure bakanamwirukana bakamukura mu muryango bakamuca, ibyo twita guca mu muco w'Ikirundi. Rero icyo gihe umwana arushirizaho kuba ikigaba, mbere bikavamo ni n'ubukozi bw'ikibi buhanitse. Hariho abana bica ababyeyi babo, hariho n'ababyeyi bishika bagakorera ibibi bihanitse abana babo kubera kutumvikana. Turamaze kubibona.
Ahantu uri haba hari waba uri mu nzu imbere cyangwa uri ahantu hafunguye cyane ko harimo kuza urusaku? Ushobora kujya ahantu hatekanye kugira ngo tubashe kumvikana neza? Uranyumva Maitre Nshimirimana?
Yego, cyenda bumva cyane.
Reka tujye ku murongo wa telefone turebe ko twakwakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, ariko mwe mwihanganye gatoya tubanze dukemura iki kibazo cy'imirongo.
Making it with no casting, making more money. Ibyo kurukundo rutakibaho, namahomvu. Ngo ni gake gake, agasigaye ngo ni gake gake. Okay, mse. Kwemere barura karura, natwa karura tukamire. Reka nono. The energy keeps chasing. Ni ugombo n'urukundo na energy zarwo ziva kumana kuko n'umuntu ngisimba nabibasha reka da.
from the beat.
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Ku murongo wa telefone dufite Habakubaho Norbert. Wiriwe Norbert?
Murabona neza cyane.
Yego yego, urahagana hehe?
Uno majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rwindo.
Mhm.
Murenge no wabuyoga.
Yego.
Mbere na mbere twanze tubashimira abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika ku nsanganyamatsiko nziza mwa mwateguye. Mugeza ku Banyarwanda n'ab'i Burundi. Kuri topic mwanditse guhara abana uko bitwara nyine se cyane uko bayo mu byaro mu mirimo itandukanye
no mu mijyi babaho,
ariko no kuvuga ngo rero icyo kibazo wenda kirarwanywa ariko ntikiracika ku buryo wenda umwana atakoresha imirimo ivunanye bitewe n'imirimo wenda n'ibibazo biba muri famiye, akenshi bituruka kuri famiye. Ugasanga famiye zirashyamiranye, abana bavuye mu rugo bagiye kwishakishiriza imirimo ibasha kubabeshaho. Ugasanga bahuye n'aya mirimo y'imvune.
Yego.
Ariko hari ibibazo nshaka kubaza, niba umutumirwa hari cyangwa se ari ubwacu turiganira abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Reka turumva ko turamubaza ikibazo niba atabashije, turamubwira ikibazo cyawe niba atabashije kucyumva. Wifuzaga kubaza iki?
Njyewe nifuzaga kubaza, ese umwana ukoreshejwe imirimo y'imvune niyihe ngingo imurengera? Ese abana bo bakoreshwa imirimo cyane cyane iyo mu birombe, kusanga kenshi bakandamizwa ariko ugasanga ntibahembwa ikibazo, kandi badafite n'imyaka y'ubukure yo kuba bakora, niyihe ngingo ibarengera? Ese ko abakozi usanga benshi bo mu rugo bakoresha imirimo iyo mu rugo ikabavuna, niyihe tegeko wenda ribarengera, cyangwa se niyihe ngingo cyangwa bazashyiraho bakaba bafashwa bakabona ubutabera?
Reka turebe niba umutumirwa yabyumvise. Maitre Nshimirimana, mwumvise ikibazo cya Norbert? Maitre Nshimirimana, ntabwo arimo kutwumva. Nagira ngo mubaze nk'umunyamategeko bure ari kutubwira uko niba hari amategeko arengera umwana kuri icyo kibazo cya Norbert, ariko ndumva atarimo kubasha kutwumva, telefone zimeze nabi. Wewe wifuzaga ko rero yenda niba iryo tegeko ritariho ryashyirwaho rikaba ryarengera umwana ntakoreshwe mu birombe aho ashobora no gusiga ubuzima cyangwa se gukurizamo n'izindi ndwara, ukifuza ko haboneka ubundi buryo bwo kuba hari umwana yarengerwa? Norbert, uranyumva?
Ni kukumva. Wenda batanga amakuru ko abantu bahohoterwa n'ubwo buryo bakoreshwa imirimo ivunanye kandi ntibabone ubutabera. Kandi usanga byiganjemo cyane cyane ariko abakozi bo mu rugo n'abakozi bakora mu birombe. Kandi noneho batuje n'imyaka.
Hari umuvandimwe wigeze kutuganiriza mbere watubwiraga ko Siriro ndumva ari Siriro Muvunyi wavugaga ibijyanye n'aba no kutanga amakuru bakaba bamenyesha abayobozi bo ku nzego z'ibanze bakabwira mudugudu bakabwira mutwarasibo ibijyanye n'ikoreshwa ry'abana muri iyo mirimo ivunanye. Wowe ubona ayo makuru atangwa cyangwa ntatangwa niho iyo mpamvu ikibazo gikomeza kikaboneka ntikibonerwa umuti?
Ikibazo gikomeje kuba ingutu nta n'ubwo wagica ngo gicike pe, kuko usanga nanone umwana wafashe icyemezo cyo kujya gukorana n'ayo mafaranga adafite imyaka akenshi hari igihe biva ku wenda ku mibereho yo mu rugo. Kavuga ati se ngewe mwana ngewe niba nimenyera ibikoresho byo ku ishuri nkabona mu rugo nta kintu bamfasha, agahitamo rero kuvuga ngo reka mve wenda mu ishuri njye kwishakishiriza imirimo. Yavano muri iryo shuri agiye gushakisha imirimo ugasanga ari gukoreshwa imirimo y'agahato ivunanye cyane, ugasanga ntibanamuhembera ku gihe, ugasanga n'ibibazo
ni ugutakaza,
gukandamizwa gutyo,
arakandamizwa umwanya ugatakara ntagire n'icyo akuramo.
Ntiyige ntibanamuhembe neza, ariko ibyo nkunze no kubibona wenda nk'abakozi bo mu rugo ugasanga barakora ariko ntibahembwa ahubwo bagatotezwa cyane.
Goreraho niho hashobora kubonekana bya bindi bavugaga by'itegeko rirengera abana, nubwo nabwo ni ukurengana kuba umuntu akora kandi ntanahembwe, kandi aricyo kintu ari nacyo yari yiyemeje gukora n'amafaranga akoreye ntayabone.
Yego. Ugasanga rero ni ibibazo bidacika. Noneho ngaruke noneho ku bayobozi, ugasanga bari gukoresha aba bana badafite ya myaka y'ubukure, kandi ugasanga rero bakwiye kubyamagana wenda ukabaza ati wa mwana wakuwe n'iki mu ishuri, bo ntibakurikirane n'imikorere nyine wenda ngo banamusubiza ku ishuri.
Yereka rero mbere y'uko tukurekura, wowe ababyeyi bo wababwira iki rero kugira ngo dukomeze gushakira umuti icyo kibazo?
Bo ababyeyi ikintu bagomba kwitaho ni ukuba hafi y'umwana bakamuganiriza bakamenya ibyo akeneye, cyangwa se ababyeyi bagashishikariza abana kujya ku ishuri nabyo birafasha, bamushakira n'ibikoresho kugira ngo bajye muri wa murimo mwiza wo kuvuga ngo reka dukunde ishuri ejo nitunarivamo tuzagira ikintu twimarira.
Reka rero nkureke Norbert, haba kubaho, urakoze cyane, udusuhuriza abanyarurindo.
Yego namwe murakoze cyane, dukundijwe rya Amerika.
Yego natwe
amakuru meza cyane.
Natwe turabakunda rwose. Twibutse rero abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukomeze rwose mutwihanganire, telefone y'umutumirwa yatunaniye yananiranye, ntabwo harimo kubasha kutwumva, aho hatwumvishe hakaza urusaku n'ibindi buriya tuzongera tumutumire afite umwanya uhagije, kandi hari uburyo bwo kubasha kumvikana neza hanyuma muganire, haba ari ibibazo mwifuzaga kubaza uyu munsi cyangwa se ku bindi bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ni umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi, uretse ko ubu ngubu bari mu nama i New York aho bavuga ku byerekeranye n'ibibazo by'abagendana ubumuga, nabwo yari kutubwiraho gatoya kuri iyo nama ariko ntibikunze. Ubwo muratwihanganira, mureke dukomeze tuganire muri iyi minota isigaye, hanyuma ubwo nyine nuko bigenze. Reka tujye ku murongo wa telefone twakira Sindayiga ya ni Chinese Jean Paul.
Yego.
Uri Chinese?
Chinese Jean Paul.
Cyangwa uri Jean Paul. Uri Chinese se cyangwa uri Rwandese?
Ndirwandize ya ni nickname mu yaje mu Rwanda nandi kuri Facebook ariko no muri karitse bararimo amagara nacyoze.
Wikundira abashinwa se cyangwa usa nabo?
Ya ndee meze nkabo muri make.
mubuhe uri ninde bari guhaya nibo bari guhaya cyangwa nibo bari guhaya abo mubana
ya ni na recruitment banje bari maye bitewe n'ukuntu kera muri 2013 najyaga niyogoshesha kwera umusatsi wirende ukagira uruhande rumwe ukabura foromera akavuga ati ni wabashinwa koko naho ngaho ryavuye murakoze
murakoze cyane kudusangiza nuko Chinese turimo kuvuga ku kibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye wowe ukivugaho iki
ego nitwa Sindayigaya John Paul bisanzwe nkaba ndi Rwamagana mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gishari
turakumva komeza
hanyuma ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye rimwe na rimwe hari igihe usanga batarabihisemo cyangwa se ariho ubuzima bwabo buborienta ndabivuga mu buryo bubiri hari igihe usanga bo bitewe na kondisiyo baba baravukiyemo mu buryo iwabo baba baraje bagasanga umwana na ubushobozi bafite bw'imibereho bikaba ngombwa niba wenda ari umwana ukunda nk'ishuri akaba yafata inzira akajya ku ishuri aho aziye akajya gushaka utundi tuntu yakora two ku mugoroba umunsi ukarangira ariko n'ubundi already ababyeyi barakene ejo n'ejo bundi iyo bikomeje bikagaragara muri ubwo buryo aravuga ati rero ndabona n'aterambere rihari ahubwo ngiye nareka ishuri najya gushaka uburyo ki nabaho hanyuma ikindi nanone niba avuze ati wenda njyewe ntago mbashije kuguma mu rugo ahangaha ahubwo nakisunga cyangwa se umubyeyi wanjye yamfasha nkajya akamereza tante wanjye uri ahantu iyo mu mujyi nkajya amufasha imirimo nkamufasha kurera uwo mwana se ariko n'ubundi bisanga ba imirimo yo muri urwo rugo n'ubundi agomba kuyikora
akayikora se akayivanga n'ishuri byibura reka twisabire nk'uwo mutante cyangwa se umuoncle uba yakiriye uwo mwana kugira ngo amufashe niba byibura abe yamureka utwo turima dukore yavuye no mu ishuri kuko n'abana be ntiyabareka ngo bagume mu rugo batagiye kwiga twisabire rero abo baba bakiriye abana ko babareka bakajya kwiga hanyuma utwo turimo bakatubafasha nyuma y'amashuri nyuma y'amasomo
kuko na rekansone iki kintu nayo ndimo kuvuga hari umubyeyi w'umwana yohereza umwana aho hantu avuga ati azajya gufasha imirimo ntabwo ari ukwiga
ndabyumva kumufasha imirimo nyine ariko niyo mpamvu nisabiraga abo ngabo kugira ngo umwana agufashe uturimo ariko kandi unamuhe n'akanya ko kujya kwiga
komeza bivuze niko byagenda ariko kondisiyo umunyafurika cyangwa se umuturage uri munsi y'umurongo w'ubukene iyo bakubwira ati umwana wanjye azajya gufasha imirimo ubwo nyine ni imirimo ahubwo wowe igitekerezo kindi kisumbuye cyo kuzamwigisha wowe niwe wicara ukabitekereza ukavuga ati umwana wanjye ndabona wa umuturanyi cyangwa se umuvandimwe w'uyu mwana ariko ndabona umwana yakagombye kuba ari mu gihe cyo kwiga we akijyangiga mu mutima akavuga ati ngiye ngomba kugira gute ngomba kujyana n'umwana mu ishuri we akabifata nk'icyemezo nyine niyo nta muntu yaba abigishije nk'inama hanyuma ikindi nanone ugasanga niba hari wenda ari mu rugo rukomakomeyemo iyo mirimo irakorwa imito n'imikuru n'iyiremereye yose umwana agomba kuyikora kubera yuko ko n'ayandi mahitamo kuko nawe arimo gutekereza undi ndamuka nsubiye mu cyaro cyangwa nsubiye hahandi narindi n'undi ntabwo ndiweho neza ahubwo nubwo nanjye nayikora ubundi ubuzima nkaba mukuriramo ejo cyangwa ejo bundi nkaba nagira gute nkaba nava umuntu ukomeye cyangwa se nkaba nava undi muntu mu bundi buryo ariko ufite ahazaza heza kuko nawe abatekereza yuko ko imbere hazaba ari heza
ni amabura kindi akemera akabikora n'ibyaba bivunanye byose
yego undi mwana ndimo kuvuga n'undi mwana nanone uva mu ishuri akaguma aho ngaho
aho ngaho hari kujya guhonda amabuye mu birombe, hari kujya gucukura umucanga, hari n'indi mirimo ikomeye iri aho ngaho, ari ugutwaza abantu bisanzwe. Umwana ubwo buzima azakuriramo butandukanye n'ubwo wa mwana wavuze ati ngiye nzakunda ku ishuri, nibwo niyo iwacu bazajya baburara, nzajya ncunga icyo bazanye tugisangire, nihagira ikiboneka kirye cyangwa se n'ikibura tumenye ko cyabuze mu mwana.
Hari batubwiye ko ku ishuri hari nabo bagaburira.
Yego, ku ishuri barabagaburira.
Yego,
ariko nawe urabanza ukareba niba babashije kurya uyu munsi ku manywa. Wenda umubyeyi yageze, umwana ageze mu rugo saa kumi n'imwe, ageze asanga ntabwo batetse, wenda uwo munsi ntabwo bigeze bateka. Ubwo urumva wa mwana tayari ari araza kugumana bya biryo yariye ku ishuri, nibyo aheruka. Ubwo azongera kurya sangahe ejo nanone asubiye ku ishuri, ntihatagira igikorwa mu rugo.
Ntabwo byoroshye.
Ntabwo biba byoroshye. Nendaga kubaza umutumirwa.
Ikibazo rero ni uko ntabwo arimo kutwumva, noneho telefoni yo yanavuyeho.
Okay, nta kibazo. Ubwo ngubwo wenda aho izasubiraho muzongera muduhamagare, kandi nabyifuzaga cyane kuganira n'abanyamategeko kugira ngo nibura batubwire ese umwana ubuzima ari bwo bumuhatira gukora ibyo bintu, mukaba wenda bikaba bibaye ngombwa yuko ko ubuyobozi bubijyamo, kandi n'andi mahitamo amategeko ateganya iki.
Tuzongera tumuhamagare cyangwa se n'abandi banyamategeko, ibyo aribyo byose yatwemereye ko azaboneka akatuganirira. Ikibazo cyabaye telefone, ntabwo ari we utagize ubushake bwo kuvugana natwe, byananiranye kubera telefone. Reka ngushimire, nakira uwa nyuma kugira ngo ubwo twitegure tuzabatumirire nyine nk'umunyamategeko azabasobanurire kuri izo ngingo zirengera abana. Ndagushimiye cyane John Paul. Eric,
wiriwe
neza, ni wowe tugezeho, ari nawe dusorezaho ku iki kiganiro. Igitekerezo cyawe cyangwa icyo wifuza kugeza ku batwumva muri uyu mwanya, ko umutumirwa we ntawe uhari, mu magambo make.
Mu magambo make icyo navuga mperaho ni ukwamagana ibyo bintu bikorerwa abana, ni ukubuza uburenganzira bw'umwana agaciro cyangwa se uburyo agomba gufatwamo. Kubera yuko urabona bikunze kugaragara nkatwe hano i Kigali byagiye bisa n'ibicika, aho wabonye ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwagiye bugenda bukangurira abayobozi abana bajye kwiga babakure mu makaritsiye, abana barwaye imvunja, abana bagize gute. Biriya byose impamvu ubuyobozi bwari bwabihagurukiye ni uko bwari bufite amakuru y'uko abana batiga, abana bafashwe nabi. Ariko bigenda bigabanuka hano mu mujyi wa Kigali uko nabibonye. Mu cyaro aho tujya tugerageza kugenda gutembera, biragaragara hari abana bafite imyaka hagati y'imyaka 10 cyangwa se imyaka 9 kugera ku myaka 15. Abana banze kwiga, abana bakoreshwa imirimo ivunanye, bashukishwa udufaranga twinca nyikize, amafaranga ibiceri by'ijana, ijana, 200, umwana agahurwa ubuzima bw'iki, yamara kwigira hejuru gato. Niba ubona banavamo abajura, banavamo abantu baniga abantu ku muhanda, banavamo abahemu, bumva ejo igihe ubuyobozi budashyizemo imbaraga kugira ngo abo bana bategurirwe ejo heza hazaza, uzasanga nta n'icyo dufite, nta n'icyo tunaramira. Niyo mpamvu nyine ubona ari ikibazo gikomeye kigomba guhagurukirwa. Ubuyobozi bwacu rwose bukomeze bushyiraho imbaraga. I Kigali nabonye byaragabanuka.
Yego.
Abayobozi bo mu ntara.
Yego Eric, tuzakomeza iki kiganiro ubutaha, dufite umwanya uhagije, twagiye dukomwa mu nkora na telefone. Ariko ndagushimiye cyane, nshimira n'abandi twari kumwe n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma.